Anso kuwaba baka abapiaba gendo kuchika mu parliament y'omulundi ogwe 12 kadi ezigenda okubakkiriza okwetaba mu kulayizibwa kwabwe okulayizibwa kuno akusuubirwa okubaawo okuvanga ennaku z'omwezi 13 kutuusenga ennaku z'omwezi 15 Mayi w'omwaka guno nga parliament empya yerayizibwa. Ababaka abalonde enkoko baagikutte mu olwaleero ne bagenda okwekimira ku kaada zino batere babeere ku mwanjo naddala ku mikolo gino ekisuubira okulungula ennaku enzingu 3. Twogeraganyiza mu kkono abamu ku bo ne babaako bye batunyonyola. Ismail Lubega Kaka ye mubaka yagenda okukiikirira ekitundu ekyekakuuto ekisangibwa eyo mu disitulikiti ye Rakai.
Ekakuuto nga tetunnaba kukola kintu kyonna olwedde na kubisa ebitabo bannakakuuto bagenda kwewandiisa bonna ntegeera abantu be nnina ntegeera emirimu gye bakola ntegeera abaana be balina then tusooke tutandikira awo nga mutegedde nti nnina abalimi bwe bati nnina abasuubuzi nnina abalunzi naye nga ekizibu ekibadde era kye tubadde tukolako era nkakati kyekimu ku bantu kye baasinziirako kubanga banteekamu obwesigwa g'emazzi tuze tukola amazzi nnina LCs 12 sofa mbadde nakakolako boreholes 50 ngenda continuinga n'ogwo omulimo era esente zange zebagenda okumpeza emmotoka ngenda gulamu ekimotoka ekisima wansi wa boreholes 50 tuzisimisiza mukono mukono.
Omubaka omulonde wa Mawogola North mu district ya Sembabule Ayine Godfrey Sodo Kaguta akatize ensonga ku nguudo yagambye nti yagitandikako nadda.
Nze olwedde emirimu nagitandise era ekisoomooza constituency yange makubo gengenda kutandikirako era nagatandiseeko naye njagala kato mbadde ngakola nganze mu Luganda tukiyita bulungi bwansi kye mbadde nkola naye kati ngenda kuraba government kuko government nga tukola amakubo agakonstituensi nga abantu bafuna okuyita.
Abalala abakedde okufuna kadi zinaabatwala okugenda ku mikolo egy'okulayizibwa mwe mbadde omubaka omulonde owa Buhwezu Dr. Engineer John Bosco Kaliisa, omubaka omulonde wa Mawokota North Ameria Kyambadde nabo ne babaako bye banyonyola.
I'm Dr. Engineer John Bosco Koi Kaliisa and I'm the member of parliament elect from Buhwezu West. What I can promise you, Ugandan, is that I will be a supporter of the ATMs as per the development plan of Uganda. We shall make sure that agriculture industrialization, tourism and travel, mineral beneficiation and science is put on the top of the agenda.
So that's the invitation this morning. Era onako ndwetegekedde bulungi naye kyensinza okwetegekera kyekyo emirimu gye ngenda okola. Already nze nina plan era manifesto yange najja njogerako nga ndaba nti waliwo ejjibu ddene nnyo emyaka 5 gino gyonna byonna bye twafiirwa gavumenti yaleetadde mu nkola bye twali tulondodde nga tebikwatibwa.